najimsafi.com.
Ishu Alino Kidi Alino Wanama
Zebos on the beat.
Aduazi Mokoto Aduazi Bebezao Aduazi Wanachiti Nibitungi Mishisha Mpaka Kishu Aduazi Aduazi Mokoto Aduazi Aduazi Bebezao Ishu Aduazi Aduazi Wanachiti Nimetungi mishisha mpaka kesho.
Leo tuna force connection. Leo tuna force connection. Leo tuna force connection. Leo tuna force connection.
Wakusoma force.
Tuna force connection.
Wakusoma force.
Tuna force connection.
Qual que sou uma voz?
Tô na voz e conexão.
Qual que sou uma voz?
Tô na voz e conexão.
Lino jini ya ziwa majini jini jini. Na flow kwa makini gini gini gini. Bona kama hamwamini kama siyo waumini. Kwa makini kiakili. Lino jini ya ziwa majini jini jini. Na flow kwa makini gini gini gini. Bona kama hamwamini kama siyo waumini. Kwa makini kiakili. Yani pisi kwa nini nini wanachiti kama nini.
Leo tuna force connection. Leo tuna force connection. Leo tuna force connection. Leo tuna force connection.
Waku soma
force. 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 Tuna force connection.
Balusa, balusa, balusa.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.